olo e mafuta male SBS Samoan.
Ma se whalau te leina o tātou talafou. Na mōli mawina i le Gaza Strip, le pē o le mālosi e le tise ma mōti sia. Na mōli mawina i le Gaza Strip, le pē o le mālosi e le tise ma mōtu sia o fesota inga i telefoni. Ae o anga i atu leo safa inga i Israelu o le Gaza City. E o vai le lua i tūlā na mōtu sia i fesota inga i le upenga tawha i langi le internet ma telefoni. Ae o fa awau leo safa inga ba ngā awa a Israelu i ele ele o le Gaza. Ua whaali ele matanga rua ngara soifua mālolo ina ina Gaza e to avalu se fulmala lima tangata sivili ua maali liu ile lua se fulmala whae tu la ua tuona inei mai pomu mapulu whana ale vanga aua Israelu. Oni sio tangata sivili nasa ili laftanga isa falemai ile Gaza City ua le mawhainei ona soso la ese ona ole leai unifiso ota inga wha moe moe ina oni no fuanga saunga le mu esa ili laftanga iai. Ua whaalia le peresetene o America Donald Trump le whaia o whiutanga inga i le vaola na whainga mālo ma le Taliban i Afghanistan. I se whonotanga matusi tala i le whaai ungola na malanga asiasi i Peretania, na te iwa whaai loa i e Donald Trump le naunauta ingola na whainga mālo e toe whao a maine no fuanga o vaale le tau le Bagram Air Base i Afghanistan e lata i le tua oi mātunu o saina ma Pakistan. Nā ta ua e Donald Trump, o le nofuanga au pito te lele o le military a Amerika i le lua se furuta usanga o iei Afghanistan, ma o le Bagram Air Base, e nā o le i tūlā i le vaalele le mamao mai le nofuanga o lo ngā o si ei a upenga nukilia saina.
Well, we gave it to him for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons.
Le President of America, Donald Trump. E wile malo si o fai ti onga mai nisi, ai o lo o tu mau pea le malo tele ila na fai unga. O le tapula a mo pui pui nga mai swinga o le tau le climate target. E ile va o le ono se fulu ma le lua ma le fitu se fulu pasene i luma mai o le tausanga lua afe tolu se fulu ma le lima. O le climate target au se talia, mo le lua o tolu lima, o lo ilano mai o le tapula a ua se tia Peretania, ai o lo ilunga atu o climate target a Aotearoa New Zealand, Kanata, ma Amerika. O lo whaiti o ina le Greens, manisi o whaala putoputonga le maa walalo le tapula a, ai na saunoa le minister o mata upu i swinga i le tau, Chris Bowen, o se tapula a tala whengai, pe a whaatusa isi atunu ua le lalolangi.
It's ambitious by international standards. Compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
Le Minister Tā o Mata Upu I Fesuia Inga o le tau, Chris Bowen. Na whaalia fo I se whaetionga mai whaala potopotonga tangata mua mua I mata upu I swinga o le tau I le māua lalo le tapula a ua seti le mālo tele, mōla na climate target o le lua a fetolus fulmele lima. I se whonotanga le Karamila Darwin I le Northern Territory, na whaalia I e Kirsty Howey le whaatonusili o le Environment Centre Northern Territory, Wātangi ai le lea mana ieina le mālo tele o a awhianga o motu I mātū, mai whawhitau li ifesuia inga o tau.
This decision by the Albanese government turns Northern Australia into a sacrifice zone for the interests of the fossil fuel industry. And it is a deep irony that the biggest fossil fuel projects in this country are being approved as we speak by the Albanese government at an alarming rate.
Kirsty Howey le whaatonusili o le Environment Centre NT. Ua tofia e le whainga mālo I Albania, se minista o lana kāpeneta e le o se tangata ola, ai o se masini se chatbot e ola I le potonga o si le artificial intelligence. O le minisita mua mua le neo se kāpeneta I le lalolangi e mawhai o na māwhauwhau matautala mai e whaali ni o na manatu I se mata upu. Ole Minister Artificial Intelligence wafa ingoa ina ya diela. Na sao noa, mōre teimi mua mua I le pāle mene o Albania.
Unkam vetam ta dhana. Truly, I do not have citizenship, nor do I have any personal ambition or interests. I only have data, a thirst for knowledge and algorithms dedicated to serving citizens impartially, transparently and tirelessly. Isn't this precisely the spirit of constitutional democracy?
Nepotismi apo korruptioni?
Le saunoanga ale minister cabinet o fainga malo I Albania. E whaingoina ia diela ai ele o se tangata ola o se jetpot e ola I le artificial intelligence. Nā te ena Alan Jones o na mōrianga le whamisinonga I sini I rāsona nafi, na tō e se ai fo I le tua leo leo nisi o mōrianga na whaasanga I ate ia. O Alan Jones ua valu se fulu ma le whaata usanga lona matua, ma o lo o mōria I le whai o feusua inga ma isi whainga soli tū la whono I ni alii. I se vai teimia owa I le lua se fulu tausanga o le au pito I titi o nei alii e se fulu ma le fitu tausanga le matua. Le teimi lea o lotu o iai le faya Alan Jones o ni whinga solitu lafono I a te ia. O Alan Jones e la wiloa I le ngā luenga whaasalalau I wailesi whaasalalau I au se talia nei ma o ia foi. Na avea mawhaia onga po o coach o le auwhili lakapiuni e le atunu u le Wallabies I ni tausanga ua mamae. O a tātou talana.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawai mawailau podcast.